obulamu bwa kiseera mungu sasira mbote tuli balera sukuma amide damn dan killer nshata demi ya badman killer nze sagala kuwulira bubi era tunkube nakuyonze mpisa bubi nze njagala kuwulira bulungi paka kuwulira bulungi tuchakale tudigide tunyumira obulamu bwa kiseera ebyokulya tubirye n'ebyokunywa tubinywe paka kuwulira bulungi tuchakale tudigide tunyumira obulamu bwa kiseera ebyokulya tubirye n'ebyokunywa tubinywe paka kuwulira bulungi nze sagala kuwulira bubi era tunkube nakuyonze mpisa bubi nze njagala kuwulira bulungi paka kuwulira bulungi sente tukola kuwulira bulungi tuziryako kuwulira obulungi ebidemu tubifata okuwulira obulungi paka kuwulira obulungi from Monday we party night and day we party partying's the mood partying is the life partying's the hobby tulimulite kokunyumirwa nkokyali mulamu tebera mistake God made the money, money made the party. Party made the money, money, money mad. Partying's the hobby, tuli molite. Kukunyumiru wanko chali mula mutebe la mistake. Tuchakale, tudigide. Tunyumiru obulamu bwakiseera. Ebyo ukulia tuvide, nebyo ukunywa tuvinywe. Paka kuwulira bulungi. Tuchakale, tudigide. Tunyumiru obulamu bwakiseera. Ebyo ukulia tuvide, nebyo ukunywa tuvinywe. Paka kuwulira bulungi. Obulamu bwa kiseera nyikira kola gwe nyikira kukeera bizibu webirina yate bya kaseera nze sagala kuwulira bubi era tunkube nakuyonze mpisa bubi nze njagala kuwulira bulungi paka kuwulira bulungi amide damudanikila miyashatademu badimanikila ajimunel alaniel sukuma pande beat paka kuwulira bulungi from Monday we party night and day we party partying's the mood partying is the life partying's the hobby tulimulite kokunyumirwa nkokyali mulamu tebera mistake tuchakale tudigide tunyumira obulamu bwa kiseera ebyokulya tubirye n'ebyokunywa tubinywe paka kuwulira bulungi tuchakale tudigide tunyumira obulamu bwa kiseera ebyokulya tubirye n'ebyokunywa tubinywe paka kuwulira bulungi.